madaxweynaha cusub ee somaliland muuse biixi cabdi ayaa maanta booqasho howleed oo lagu marti qaaday ku yimid jabuuti, iyadoo arrintan oo ay tahay safarkii horeeye ee madaxweyne muuse biixi uu ugu soo baxo dibadda tan iyo markii si rasmiya xilka loogu caleema saaray somaliland 13-kii bishii dhoweed ee december sanadkii dhoweed 2017. madaxweynaha somaliland waxaa kusoo dhoweeyey garoonka diyaaradaha ee jabuuti madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geele iyo xubnaha xukuumadda jabuuti iyo mas-uuliyiin kale oo isugu jira rayid iyo military. qolka marti sharafka eriboorka garoonka diyaaradaha ee jabuuti ayay labada madaxweyne ku wada hadleen si folkafool ah, iyagoo isla soo qaaday arrimaha muhiimka ee haddii tahay ammaanka, dhaqaalaha, ganacsiga ee degmadan geeska africa. kadib madaxweynaha somaliland muuse biixi cabdi iyo waftiga uu horkacayo ayaa loo soo kaxeeyey dhinaca hotel campeski, iyadoo lagu wado in maalinta beri ay si rasmiya u bilaabmaan kulanada ay yeelanayaan labada dhinac ee jabuuti iyo somaliland. madaxweynaha somaliland waxaa safarka ku wehelinaya wasiirka arrimaha dibadda ee somaliland dr sacad cali shire, wasiirka waxbarashada ee somaliland, iyo wasiirka cadaaladda ee somaliland.